Mfite ikibazo kindebereye, kandi ikibazo kindeye ubwoba pe. Nabazwe n'ingeso yitwa ubujura, ngeze ku rwego rwo gupfumbura amazu. Nshuti yanjye nanjye ntabwo norohewe, namaze kubimbata ibiyobyabwenge. Gusa na Yesu buse birashoboka, numva mfite ipfunwe ryo kujya imbere. Oya oya
oya, ibireba birashoboka, gusa mubiteka biroroshye pe. Nubwo waba uri umu byabyaruharwa, n'umunyamu we nyinshi arakwakira. Shaka bakiranutsi, niba uri umunyabyaha ushaka gukira, ibibazo ufite byose uko bingana, niwe gisubizo ngwino umusange. Oya wikwiheba birashoboka, gusa kubiteka biroroshye pe. Erekana shaka bakiranutsi, niba uri umunyabyaha ushaka gukira, ibibazo ufite byose uko bingana, niwe gisubizo ngwino umusange.
Ibuka umugabo witwaga Sawuli, uwo yarenganya ubwoko bw'Imana. Yatumye Uwiteka atamugarura, mbese wigeze ugeza aha Sawuli? Imana yamuhinduriye amateka, imuhindura Pawulo ukomeye. Kuki gusanga Yesu bidashoboka, wino nawaguhindurira amateka? Sanga Yesu,
oya wikwiheba birashoboka,
birashoboka,
gusa mubiteka biroroshye pe. Nubwo waba uri umu byabyaruharwa, n'umunyamu we nyinshi arakwakira.
Erega erega erega,
erega nashaka bakiranutsi, niba uri umunyabyaha ushaka gukira. Ibibazo ufite byose uko bingana, niwe gisubizo ngwino umusange.
Sanga Yesu,
oya wikwiheba birashoboka,
birashoboka,
gusa mubiteka biroroshye pe. Nubwo waba uri umu byabyaruharwa, n'umunyamu we nyinshi arakwakira.
Erega erega erega,
shaka bakiranutsi,
bakiranutsi,
niba uri umunyabyaha ushaka gukira,
gukira,
ibibazo ufite byose uko bingana, niwe gisubizo ngwino umusange. Ubujura ugeza aho batura. si na ejuru amubanya muhindurira mateka gusaga eserega birashoboka gwino nawa guhindurira mateka
sanga yesu
oya bikwiye ba birashoboka
birashoboka Ereka, ereka, ereka
Ereka na shaka wachiranuti
Oh, wachiranuti
Iwurungu nyamja ushaka guchira
Guchira
Iwi bazufite Yasuko vingana Liwa jisubi songu inumusange
Ereka, ereka, ereka
Ereka na shaka wachiranuti
Wachiranuti
Iwurungu nyamja ushaka guchira
Gutira
ibibasufite yasuko bingana biwe gisubi songwe n'umusange